Esengejero lya mawulire lya Uganda Media Center liwereddwa computer kapya 25 okuliyambako mu kuddukanya emirimu n'okwongera amaanyi mu nkola eza digito. Ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kugabira ebitongole bya gavumenti. Ekivunaanyizibwa ku kubirabirira ekya NITA Uganda kye kiwadde Media Center computer zino n'ekigendererwa eky'okwongera empeereza eri bannayuganda naddala nga essengejero eryo kye lijje lifuna essenkulu omujja Allan Kasujja, ssenkulu wa NITA Dr. Hatibu Mugasa. Bw'abadde akwasa Media Center computer ezo ategeezezza nti kino bakikoze okwongera okuyambako ekitongole ekyo okutuusa empeereza ku bannayuganda awamu n'okutumbula enkola eza digito.
We are looking at devices to enable the center to disseminate information, but also monitor activities, government programs, collect information, monitor, process it before it is disseminated for consumption.
Yes, enkulu wa Uganda Media Center akyali omugole Allan Kasujja yebazizza ekitongole kya NITA olw'obuvujjirizi buno obw'enjawulo ne yeeyama okukozesa obulungi ebibaweereddwa.
I want to thank the Permanent Secretary of the Ministry of ICT and National Guidance for her leadership in helping us make sure that the resources within the agencies that fall under her remit are mobilized so that they can be effectively deployed. I just want to thank NITAU for being the first agency to come and to respond to our cry. And Dr. Atiu, thank you very much. You know, we look forward to having a very effective partnership in our quest to make sure that Uganda's story is told effectively.
Minisito mubezo wa mawulire n'okulunga myegwanga Godfrey Baluku Kabyanga asinzide ku mukologo n'ategeeza nti ensika akana eddukira ku misinde gya yiriyiri mu nkola eya tekinologiya we kusalawo okuwesengejero lya mawulire ga gavumenti ka kompyuta eziri ku mutindo okwongera mu mpeereza.
AI has been there for a very long time. They have started seeing robots in the 80s, early 80s. So it has been there. Only that now it has become more prominent as a technology with the advancement of digital transformation. So in such an ecosystem, we must have rules, we must have a legal framework that monitors and regulates what AI.